Rich D. Yeah.
Exclusive from PrimeJams.com.
Cinema Touch.
And I'm brown, my nigga, 10 how we look.
Ooh, what a vibe.
Check.
Seo kamploza pakupe na iwe Bine ikapita wakudia na iwe Nga chivali na mapresha watumila iwe Katiponse vile moshe mama kwela everyday Bati iwe vikafuta Kama sanduka chameleon Bati iwe vikafuta Kama soa pasi na wo Iwe
Awe mutisimu zako Nakuseke na pakoza kareta Bati simu zako
Mundo de odi akusekera vana good idea pajaka bwero kuchezera esinkara shapu knowledge suso vea bwerera vantu sonzo vali hambo vena vafuno kudiera imagine jealous ndiye support na vose vea uchita sembosi pesa kukoti na wateza funo kuona mulosi wa wishing a damn for life yako ilipapoti wakusekera bati uyo simu zako sama funo kuona ulina baga opati kanizeva jave upenda wanzako Mulungu podali sadali sadabo na vonse wenzo lota payamba no chitika Mulungu ni mukulu wakangi wambili vakali pao sali fati wepo funo kuchinja Soli goti pavo ipa veni
tembre Mkoza pakupe na iwe Bine ikapita wakudia na iwe Nga chivali na mapresha watumila iwe Katiponse vile moshe wama kwela everyday Bati iwe vikafuta Kama sanduka chameleon Bati iwe vikafuta Kama soa pasi na wo Iwe
Awe mundu simu zako Nakuseke la papoza kareza Batu simu zako Be careful mune Iwe
Awe mundu simu zako Nakuseke la papoza kareza
Batu simu zako Iwe Iwe
My fake smile ya naona ni chila ma photographers Okay life ili tafa ni kalangana Vantu veni natandiza kupaka Siwa matasha maybe kanoni kafu That's the reason seko yanga ni ngono Isejo vuta muntu beta na pushing a promo Furu lipu sick Wagai ni wapa mulomo Wakusekela chabenga unakangono Iwe wagai ni wafake Wakusungiza doo no kwita nila wajeku Kupasa boys wani ati mamo ni meleki Na know their plans uku wadompa take So I'm pushing no quitting until I make it to the top Busy hating and faking uzafa poche na mashok Kwa yukuna nkupapa temonga tini maja kwa angasa ticket ya chikopo ono ulipe na mawante
Kwa mkoza pakupe na iwe Bine ikapita wakudia na iwe Nga chivali na mapresha watumila iwe Katiponse vile moshe vama kwela everyday Bati iwe vikafuta Vama sanduka kamili Bati iwe vikafuta Vama soa pasi na wo
Awe, mundu simu zako Nakuseke la papoza kareza Batu simu zako Bikia kumune, iwe Awe, mundu simu zako Nakuseke la papoza kareza Batu simu zako Iwa peki ya wo, iwe
Psycho Asin Classic ni classic X4 representing
Exclusive from PrimeJams.com.